da da da. Oh, the Mario legend, vocal dance music. Omsana kwase ebukwa, obute nebuziba. Emunyenye muwengula, sase nezizikira. Echifananyi ch'omukwano, techivanga mu maso. Omukwano gondaze, selero kumezeze biwawatiro mboka. Baby, uli mugamu dungu, gwetala mukizikiza. I am a love for my darling. I never fell in love like this. Girl, I'm betting on our way. At UFMB, oh, we're going to be. We're going to be. We're omutimo kwange tekuli taba mulala njagala osuubize olibeera nange nitoli njabulira kwande usijasula mu bipala nze sikyakubwa na kabanga bulungi bo uncomparable nze wanjusa wamponya bana bayaye abeefuula mbunnaberera omutima ne bagusaba bonane nkubalekera bonne bayuzayuza o kati kanonya obumuli nkutimbe ngende wadi Mario nkuyimbe I am a love for my darling never fell in love like this yagalambenga nawe kati FMB obudde buzibe uche nga tuli FMB ngendo kwa kala omukimo kwange tekuli taba mulala njagala osuubize olibeera nange itoli njabulira njagala nkusiike n'oluvanyuma kutimbe nze njagala nkusanyuse n'ebirangi tubyemete wamponya bana bayaye befuula mbunnaberera omutima ne bagusaba bonane nkubalekera bonne bayuzayuzako kati kanonya obumuli nkutimbe ngende wadi Mario nkuyimbe I am a love for my darling never fell in love like this njagala mberenga nawe kati FMB obudde buzibe uche nga tuli FMB ngendo kwa kala omutima kwange tekuli taba mulala njagala osuubize olibeera nange itoli njabulira njagala mberenga nawe kati FMB obudde buzibe uche nga tuli FMB ngendo kwa kala